umuzi w'amateka sharira washibutse amashami igiti cyiza cy'umushishe giteye ishema bishesha bene cyo Rwanda wageze kure kure hatagira hasi yaho amateka nawe uyasiga urwibutso rwayo n'inkomezi Rwanda Rwanda wihorese nkundira ngo ukomeze jenoside yakorewe abatutsi nayo ntizagaruka ingengabitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo impore rwego Sabye kibahiro amaboko yawe kukuyaga hamye ntambwe dasubira inyuma mu rugendo rwo kwikotanira arubwigunge ratashukiyunge ubumwe n'amahoro ibishinyo ryo kwigira mazurumuri niruka zime agakiza kawe nukudapfa kundi maze ukomeze kuburugero mu cyerekezo wahisemo yewe Rwanda we mwihoreze ma nkundira ngo ukomeze Jenoside yakorewe abatutsi iyo boniza karuka ingengabitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo impore rwiza Komera ntugakomereke tekana tengerana berwa bengerana shikama ntugatsikamirwe tuzatengamara tunga tunganirwa sugira usagambe wibuke wibuka Rwanda mwihorese nkundira ngo ukomeze jenoside yakorewe abatutsi iyo ntizagaruka ingengabitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo Komera, ihohoho, komera.